table. One love, one blood, one happy.
Is the mamba.
Zawadi yangu kwako leo imekuwa ni wimbo. Kwa wengine mapambio, kwako ni fimbo. Hayana upendeleo, maisha ni fumbo. Fumbua kwa upeo, usitumie tumbo. Tumbo liliponza, liliponza nini vile? Tumbo liliponza, liliponza nini vile? Umeniacha mina potea nazama. Mwenzangu unaogelea tazama. Umezao ulichoongea na mama. Au ndio umeshamaliza kula nyama. Mimi mfupa ningekuwa na nyama usinge nitupa.
Kula nyama nyamaza.
Mimi mfupa ningekuwa na nyama usinge nitupa.
Aye.
Umenitupa sababu mimi mfupa.
Futo pate nao watakuzingua kose inatosha. Haters kuwajua pate nzao. Nataka kutafuta japo mkate na kosa.
Heka heka pia. Haina kweli wanacheka pia. Kuna haters pia. Kuna mida wanafieka njia.
Dracula.
Pipizo pipi no pipi for father. Pipizo pipi jojo pipi don't bother. Pisizo fisizo pisi wekaza. Haina likizo kimbizo manji sio glass. Haina kujitutumua kwanza haina gundi. Lipo toka wona kesha ndo amekesha bundi. Woza haijifungi kyoza haijivungi. Boda boda zinapita mlango haujifungi. Kama hood to somneri. Past you don't get it. When you fight for the law plus you get TKJ. Moyo wa utu for sale. Vikwazo dead dwelling. Nataka kaubeli. Mifupa you can get it. Watu humble shofeli. Kitonga sofeli. Mama nakosa maji ya kunywa. Wewe unataka top shelf.
Mimi mfupa ningekuwa na nyama usinge nitupa.
Kula nyama nyamaza.
Mimi mfupa ningekuwa na nyama usinge nitupa.
Aye.
Umenitupa sababu mimi mfupa. Singing it to the bar. Hey. Singing it to the bar. Sababu mi mfupa.